government yokuita mu ministry ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eragidde amatendekero aga waggulu gonna okwetegekera ennambika y'ebisomesebwa empya mu mwaka gw'ebyensoma ogwa 2027-2028. Nakulira ettendekero di Makerere University Business School Professor Moses Muhwezi ategezeza nti minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yawandiikidde amatendekero ag'ebyenjigiriza aga waggulu gonna ng'agalagira gave ku nsomesa ey'okukwata obukusu eriwo kati essira baliteeke ku nnambika y'ebisomesebwa esitula obusobozi bw'omuyizi ate nga bwe muyamba okwefumiitiriza n'okulowooza ekigenda ewala olw'okunogera eddagala okusoomooza okumwetoolodde. Muhwezi ategezeza nti kino kigendereddwamu okukakasa nti ebisomesebwa mu matendekero aga waggulu bitambulira wamu n'ennambika y'ebisomesebwa mu masomero aga siniya. Bino abyogeredde mu musomo ogukwata ku nsoma ey'ebyemikono ogutegekeddwa Makerere University Business School ne International Development Research Center ng'essira liteekeddwa ku kubangula abakazi n'abavubuka ku nkozesa y'amasannyalaze n'enfumba etakosa butonde.